thengio muno ni undu wa kunyitanira na niĩ ĩno nĩ ndemo Gĩkũyũ Radio na nĩ twacoka rĩngĩ ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ciĩgiĩ mũthako ma mũbira wa magũrũ na njĩtagwo Joseph Kang'ethe na ndĩrenda twarĩrĩcia Mount Kenya United FC ĩrĩa ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Francis Mureithi warũgamaga kũrĩa Embakasi eta mũmbunge na nĩ ũndũ wa kũmakania mũno kuona atĩ athaki matikoretwo makĩrĩhwo kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri ĩna na nĩ makoretwo mena thĩna kwĩna athaki a kuma nja ya bũrũri ta kuma bũrũri wa Ghana ũrĩa wĩtagwo Mozart Ajetee nĩ goalkeeper wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno na ndakoretwo akĩrĩhwo na mũndũ ũcio e bũrũri wa ũgeni passport yake aroiga nĩyoetwo na yoetwo ni ene mikawa kana ene mukawa kuria aikaraga kana kuria kirabu kia mwirire aikarage ni tronia timu ya kiheana walkovers ni undu wa kwaga gwika mazoezi na kukoroma ge protest ni undu wa gukoroma tarihitwo na ni andu mena ciana andu mena atumia andu mena family kwina muthaki ungi umete DRC Congo onake akoretwo agiikara uguo kwarata na oku kuriona gwa guikara na arata ya raikara kwao nao ni mahingiirwo manyumba. It is very sad kuona ati muteti no agure kirabu kia mubira oe athaki nguthi aria mathakagira timu ino athaki mena rekodi ya guthaka mubira na njira iria yagirire na athaki ega muno kuona kirabu giki kingikorwo kina management njega ni ati kirabu giki no gi perform very well na ni kirabu kimwe gia kiria kia imwe iria ishukithetio darasha na guthie ligi iyo ya thi kuma Premier League na tutiwe kana ona mathie kou ni marithi ya mibira kana ni marithakaga kana guguthia atia no aya ni athaki ona magiguro ni irabu ingi ni athaki nguthi ni agwe mi nguthi a mubira na koguo no turie Francis Mureithi na Kenya Premier League Management na Football Federation of Kenya Football Kenya Federation yetogregyo ne Nick Mwendwa magirie kuingirira nigetha mateithie athaki aya na mateithie kirabu giki ni kirabu kiega kiria gietagwo na kuma FC na gigicoka gucenjio ritwo gwitwo Mount Kenya United FC na ni undu wa kugegania kuona ati abuge na andu agatagati ga bururi kungikinya no ni makigia kirabu kiao mangijivunia ta Gor Mahia tondu ni tuonaga irabu cia Kenya ni ikoragwo cie shina regions kana kuria shikiumete ishigo iria shiumete tariu ngigweta Gor Mahia na gutiuka ina thaki incorporated theini wa kikosi kiao ni ukuona ati timu yo supporters aige kana mashabiki maige ma timu yo ni makuma mwena wa Nyanza na mwena ucio na ni a region to itiganite na ni turamenya region iyo ni iriku warora ngoro ni ta AFC Leopards ina mashabiki makuma ithuiro ria bururi kana Western Kenya ru wakirora Mount Kenya United FC ni rokete na gakigeria gukirehe ona gukorwo tu andu a Central Kenya makire na timu magikorwo magishabigira kana magisupport ru kongikinya timu iyo athaki megutkuwa na njire iyo ri ona ithue mashabiki kana aria turakiita mashabiki ma mubira ri katutangiikara the tu ni uria kirabu kiu kingiteithika yiri na maudu maingi no no gukira atongoria aku ma Mount Kenya region matongoretio ni patron uria ugaga niwe patron wa Mount Kenya United FC Moses Kuria mubunge wa Gatundu South na Francis Mureithi uria ru niwe chairman na gutuika niwe wagurire kirabu kiu maikarethi nigetha mamenya uria kirabu kiu gigutethika na uria thaki acio mekwamba marihuo arias ciao na mekwamba na macoke maiguo na njira iria yagiriire nigetha mahote gukorwo magi perform uthire muthaki ungihota gu perform ateguthie mazoezi ni undu wako aga transport basic transport ya kuma nyumba guthie gucemania kiharo nigetha meke training. It is sad na ni undu uramakia andu muno koguo atongoria a Mount Kenya region chairman wanyu rita riri ndiwe no tene chairman wa MPs a Mount Kenya region ya kiri Dennis wawe ruria ware wa da Great South rutha ishi dikiwe chairman wanyu no ikara ithi na muikarie muthuri ucio gwetwo Francis Mureithi ithi nigetha ateithie kana ahote kuriha araki acio aria ciao na nigetha kirabu giki kihote kwiyukiria nigetha onagia koroni gia cukithio ndaraca ri no gigucoka Premier League na gicoke kina ritoria wagirie tondu kina athaki quality players athaki akirathi kiiguru Kevin Thairu ni muthaki wa kirathi kiiguru Mozart Ajetey ni goalkeeper wa kirathi kiiguru David Gateri ni muthaki defender wa kirathi kiiguru so reke tuteithie kirabu giki reke atongorie maikare thimu menye kirabu giki uri agiguteithika thank you muno ndire na maingi na tugukihoya ati atongorie ni megukinyirwo ni ndumiriri ino na mahote guteithia kirabu kiu kia Mount Kenya United FC.